a music blog.
Come to the TV, man. Man.
I'm music inside, man. Music in on the note. Yeah, you don't go out. You don't go out.
Who does this? I'm going to be a little dummy. Who does this? I'm going to be a dummy. I am giving my finger, I want to give him one. Oh, you go for the song, baby,
Mwana wangu sana kagoga mtu ka mtu Ulanga ndeva nyoko kujikolo tutakasika Avalo vautu valikiti vakwanisha kumulela ya ya Kondulu ya ndota kapweza mamayo Oyu mkomuli songwe umisha matimu nyoto Busi jamba kubota imoyo imoyo Moyo wa mama mkongu za mume kukwebelesha Jini naisha watu kumalito
Timekuwa mwana vagayo Ba mama vagandila ya ibumi kuyuma yuma Mwanangu kubamba munzi kujata mirimo Ba mama mjira mulumba Ulu yando ndumwa gandipa Sunu kawa ndisatuluga kumirimo
Music is sali sali Music is not not Wimbi buto doto Chaka man Hello kuwa Iya hello kuwa Ala sike tongola Tongola panch Atizwe wajiluma Kuti ya makos Boss Aposi wajimwela Oti konda kubona hao Kati mani kumulok Hello Tony apagu
Alafikwa mkumu